studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hede be studio tamani yoda sa ye sagi ko mado Ousmane Dicko halanton kabaruji gondi do di yude men zand la presse labbe mako nim jire jingandirte bogi jande di war hore heraki uddu leydi meden civilien mursinama wonkiji mudde ngonkoro wurongo wadda Burkina Faso di masibaji ngadi wattu mo nyalade jappirde yoga e gubal dana ambassadeur galka andini jaltiti e nyufugol basi nyalade adna ngam linjil dun bible jambinama wattu mo mali wondi e rafinde enagu mawdo hoto fu linjil hani darade wattu mo satterdina ngaldi on keban jabu mudun leydi do kabaruji Pompien du ndaddi hono dabere fa darano ko yaawi hebbe kasaraaji laawol ambulance ngaji di ana e cili laawi di fu le ngaldure mawnde bamako de fa barbube be darane ko yaawi to di ngoni sembe kabaruuji di men jogani am bismillah modan e dosti yotamani ko badato civilien sappon mursinama wonkiji de do nyalaade cakitiide le wuro ngonkor cercle bankasi le region moti yo kabaru mo cheikh Harouna Sankare mer ngonkor andina o masiba dogi wattu mo de nyalaade du gubal dana ambassadeur Martino Kumpa dali anne mudun selgul basi gondanodo ko buri lewru handen keddan Ousmane Yali Boudi fa bedro den fam
himbe jena himbarama le ngindi an wankoro dum wadi alal barande jomben kaborde hollitimbe banti kaborde ngadi o golle dun yo hala Harouna Sankare mer onoko o beedi wiide dum taratare jabbine de himbe taton barama le onoko goto botanaado goto onoko kolitindo wiide pati inde mudon haale kanyun du holliti wiide himbe jeno barama le onoko goto mer komin wankoro onoko gondo hedde keuro leedi Burkina holliti wiide yonki mudon ana metti ko himbe be gala darantobe bardirteni mere mere holliti wiide dum na jibindirede himbe han berenede non e kana jokkere ciagal mube ana bardeni go hay fungoji wadi ciagal ko gubal dana amasago holti wide banti kaborde ko yoppitide ko buri lewru joni terroriste ana gonde itude yonkeji sarabe amé dun sabbi min banti kaborde famindena himbe amé dun wonno ko Moussa Togum holti wide o goto e horebe gal gubal le on nyaloma goto horejo goddo gubal dana amasago David Tembene fenidi halaji ko be kolitino wide be banti kaborde sini habotobe amé be taykitege terroriste ana gonde e wadde bonandaji le nukkuje de be kolitan dum larme mali o wonno ko beedi wiide
hono dunke en faamu ka kolliti hakkilaji mu en e dow wada watta masibaji le cercle bankasi o yo dum batte hono dartagol soldasi en mali le wuddu leydi meden e wi mabbe no larme wondiri e daranade non be do wada be torradu goytorto nenno yo batte wayde laamu e ndenagu heedi o do nokku sabani dido masibaji Mamadou Diawara o dunke faamu nedda ko wonko sefudi e arkiature kedena Oumar Weygal
lokko o gube terroriste de jari ciagal no wuddu leydi ndi wordi sabi demangal pade kanye naba le odo nokku debbe naba ton furdu atawon won lugge mate ton dum wadi so wayde jam e de ran mate le be do nokku le wakkati fur so war horeji du ana mate ton sabi de lamu onde tiida laaji mata be naban ton mangal pade en be dum woni himbe le garde national zinodo ngabe fa yotto police ngabe so be naba ma le nokku atawon be kubay nokku le de fur so be kubay nokku le de furne dum holliti tiwide bona dai di ana gala
kala ko jiddon famitaade poode non fa do be amé ande Facebook na Twitter ro mbawi noddude numéroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa ndokon hakkilaji modon sariya junnugol manda député en watama kenya do kawral hewbe mabbe temlere chapantato en jeddon kunci juude njabi njoyon nantike fay goto non andinali jabaali député en wombe e salli o kanyu ebe hirdube lambe fu kolliti be dande député en lebbi jeegon ana faabo hono nyibugol demokrasi kaku le région moti yo cercle yor buri fu torrade batte ilam ndiyam hono yaadi e ciudi kewdi fawarde e kebe nyamriji gondadi din fa odo angarno hebane jogala fedde inama ton batte mudun yimbe ton no ngadi noddango yalla ana note e wi yogabe du yalbar ana hulta fa sanne kanko Oumar Maiga ardi do hono gollirde yirwere nedda ku to yuwarto wonko sefi keddana ko Ousmane Niane Boly faccitani hen
aujourd'hui nous pouvons dire que l'eau
ande en ba wi de ndiyanda an djipeg a yari tagal seda gelle ke wonno ki ko nodde tit allahji do mudum e ndiyam tam ko no bonandaji lamo holiti no wi de hokkan ton ngaji ndure teme tati e sappo ki jetti e wi mabbe boyata ngureji ngaran le ko nokku cercle o fu heba faabu gongol o yibe kashindini sanne ana heewi do handi daranede law tuudi kew ana baawi samude tagal ko ndiyam dam natle no kujje de darde ngaji kew e majji mboni nyan ko yibe kashindini joni arande e hokkede ngure mo hana boyde joni joni o himbe ana kashindini dum wara le nokku o ana kajaadu dokke nokkuje e baawi wonde le mudum e torraji kewtibe wattu gonde joni o e be ngoni le nokkuje sakira mabbe e saraabe mabbe allahji kew dum goddo yoru do heedere jaati ana waawi wadde le o nokku le lebbi ngaroji di rafinde nago wonle lamu yoru o sini heedere du yoroke dum dum ana waawi latade
Si une famine s'y ajoute, nous risquons la catastrophe.
Nyalaade aduna ngam linjil dun bible du jambinte hitane fu nyande noga e tati lewru novembre ndu hono walli faande ko buri duubu ujinaji nay hikka bindi mudun ceni didi yofa andina tomonta tagge mudun baajoto dun du do hono jilli faawarde e deejere yamber mudun dogi hikka wattu mo sattere diina wondi e torude hewbe nen hoto fu linjil haani daranaade le wattuji sattere diina nde kanko pasteur Samuel So wonko sefodi e fatiyatra kedo dem
ndeɗo dewtere tarike muɗum no woori ni ana hollita en ko heewi e adunaaru hannde ndu sabi ko windini ɓe ndeɗo dewtere ha yimɓe keɓa anndude e laamɗo joomiraaɗo eɓe annda laabi makko e kaɗaaɗi makko dewte ɗe ko senndi ɗum en won dewtere wiyeteende aadi kinndi o hade annabi Iisa warde e adunaaru dewteeje nelaaɓe ha yottaade garol makko nde o wari nde ko haali nelaaɓe makko pewni e kañum eno kisindam heɓirte ene yimɓeeje kaani yaarude ha keɓa kisa eyi o wi neɗɗo fuu to hoolimaamo hay on joomum sumata janngo kono heɓan kisindam duumiiɗa
fa yimɓe ɓe kasara heewti darana ko yaawi du hono gollirde pompier nde ka ɓeydi ɓanni ɓattinde hono mobilaji muɗum e ɗiɗo eɗi jiyeeɗo hono nokkuji celi laawi kewɗi le ngalluro bamako nde yo dabare mo donnooɓe dum laawi ɗi ka jetti fa sanne nanno keɗoɗen Oumar Waygal e mumini sennde fof fa ɓeydoroɗen faamu
ɗiɗo heeƴoji ana jiye caggal maayo ngo kañe yeeso maayo ngo ɗo bomako ɗo ko woni fana muɗum fa ɓuyta kasaraji ngaɗoji leyɗati kañe e le galleji keɗemo kanko commanda Bakary Dawo kanko laami protection civile ɗo bamako ɗo komo sifi do hen
bamako est un vaste territoire
bamako yo gallure mawnde noon kambar mum fa ɓotoɓe anan kaani ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi ɗum saabi miɗen jogi poste ngaji ɗiɗi sebeninkoro golloɓe me ana le rond point ngaji e carrefour ngaji kewɗi hono tourde Afrique heddi ambassade d'Alger e Misabugo yimɓe me ana hakkunde kalabankoro e bako jikoroni ɓeɓe gollidanno e clinique yokaji ɓaddiɗi ton en
nde joomum waɗi accident fuu ɓe naɓan ɗum suudu dogotororu ɓurndu fuu ɓattade ka yimɓel protection civile ɓeɓe mbawa naɓude joomum le clinique ngaji so wona so joomum nawni sanne keɗemo faande kanko Bakary Daw o komo sifi dow hen
iwde kalabankoro warde gwana fa Gabriel Touré e ɗum woɗɗondiri ki yokaji ana assey e bako jikoroni ɓeɓe gollidanno e mu en nde mi martinama kabaru dow mum min daari ɗum darne fey so tawi ñawɓe naɓe toon ɗum ɓuri samtude
yimɓele wonɓe ley leydi ndi beltikile oɗo golle sanne ɓe kollitiwi ɗum ɓuy tan kutteji ɗi
ko sapia pompier en ana le carrefour ngaji joni yo hakkille lobbono arande so accident ngaji waɗɗi noon ɓeɓe taɗano warde minen goni sababu mum saabe mi e noddannoɓe fey so tawi wala ko woni
tofujite
wattu joni ɗiɗo heeƴoji le ngallure bamo ko nde tan ɓama
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen faamu hono les région menaka o worɓe ɗiɗon jogiiɓe kaɓorɗo wonɓe dow motoji mursini hono gorko mawɗo goto mo duuɓi capanɗe jetti wonki muɗum keeñe ɓaɗal ngal dakorde ñongitiɓe jeyaɓe Niger leydi hande Madina farde nden noon dagu leruji seeɗa du hono mobel jeeyal goɗɗo du yimɓe teeti ɗum fa hakkude luumo ngo baale haala nana en commune Bura oɗo les région Sigasso gaɗi majere alkamisare keñe dow dartude arrondissement mu en o waɗe cercle dun arrondissement Boura o maji be non dokki lettre himmeji mbende sous préfet arrondissement Boura o e hore yambere wadtende wadere hono yambere warande hono leedi anka kumali wadi kenya to kayto dun nyande alkamisare ndedo nanno talkuru leedi anka kumali hokkama nyongitibe Mauritani noga e go on yo hakilantaku go ho conseil des nations unies pour les réfugiés dun sanu nations unies darani nyongitibe sabani odo darani odo golle fa be do lato hono malinkobe yo do kaddule di do kabaruji kedde hedade faande yewtere ma an yeso ben tawde ko warata.